burapre.com.
Pamoja Record.
Ah, zero blend. Ah, Jaguansi. Hani gwa Pamoja Record. Don't bring me. Ah, we see. You know what I'm saying? Some more funny.
Duke beat.
Changu mondo koja nambia kipi chanzo kichwa changu nanifanya na mawazo. Changu mondo koja nambia kipi chanzo moyo wangu nafanya we nasimanzo. Changu metoweka sija kuona, changu metoweka nilitamani kusema. Changu toweka babu alinena, changu metoweka na babu nakazema.
Kumbe mapenzo yalianza bibi na babu, we chanzo cha bibi kwa sababu mchiti babu. Akumbe mapenzo yalianza bibi na babu, we chanzo cha bibi kwa sababu mchiti babu.
Atatizo babu alimchiti bibi, ana yule bibi wakamchiti babu. Ando mana babu muona napata tabu, ajamani babu wamchama ajabu. Ana babu alipenda ana si alipenda na kapenda kwe. Ato mluswa kaenda ila sasa kajicheka ikajenda mbali. Mapenzi sasa ijawa sasa manwe, mpenzi jalalali na kwa na kinya. Anilo mpenda mijangwa menikata, kwenye giza zimatana na washa misuma. Ancho silina na ulinifa, ukichuchuma jawa nasuga. Akwenye njozi mweza kosilaliwe, amda ote jagwa na kuwazawe. Na kuwazawe
Kumbe mapenzo yalianza bibi na babu, we chanzo cha bibi kwanza kumchiti babu. Akumbe mapenzo yalianza bibi na babu, we chanzo cha bibi kwanza kumchiti babu.
Ona mama mapenzi amekuwa umeme, we unawaka unasima lulu. Kule kidogo unawaka, kule tandale unazima mama. Uwe kule sinza unawaka, kule mabibo unazima mama. Uwe mrati unaka. Hibora niwe singo mini shikibingo, yani mwana songo pingo. Nisitese moyo wangu, yani nishi peke yangu, nishi bwana mi mwana nishi peke yangu. Meni aroni yani mi kivyangu, yani kivyangu mie. Mi peke yangu yani meni aroni mie. Mi kivyangu niwe singo peke yangu baki mie. Sema mapenzi amekuwa umeme, we unawaka unazima lulu. Kule kidogo unaka, kenda Mbagala unazima. Kenda Temeke unaka mama, kenda na Bunju unazima. Kenda Tegeta unaka. Mapenzi ya sasa, mapenzi ya leo, ya kileo. Minasema we unazima unaka. We chancellor, amsalime ibugwa, we skotedi mzefu wana. Amsalime kayala galitwe. Hani kiwa na mwanangushe, I don't touch you tawawe. You are toto wa Mbagala, toto wa Bali Life, toto wa Sindaba Losto. You are toto wa Tanari, hawe Ndoro. You are salima toto wa Unite, hawe mwanangu chisi mpore. Amsalime mwanangu lobi wise. We skotedi mzefu wana, amsalime bilisa luaga boja. Watoto wa Kibada.
Okay, AK 47.